Ubushakashatsi bushya ku bumwe n'ubwiyunge bwagiye habona mu kwezi gushize bugaragaza ko abanyarwanda 92 n'ibice 5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge. Iyi raporo ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ishimangira bidasubirwaho ko abanyarwanda babanye mu mahoro n'ubworoherane. Bimwe mu byagendeweho muri ubwo bushakashatsi birimo imibanire hagati y'abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi. Ni raporo yasanze twaratangiye gukurikirana inkuru ivuga ko mu miryango imwe n'imwe bikigoye kwemerera abana babo gushakana badahuje amoko yaciye wahariho hose. Amoko ni ingingo ifatwa nk'aki azira kwitangaho ibitekerezo kubera umurongo leta y'u Rwanda ihagazeho. Abene igihugu n'abanyarwanda, nta mututsi, nta mutwa, nta n'umuhutu. Bamwe mu bemeye kuduha ubuhamya bwabo bavuga ko ikibazo kiri mu bakuze kuruta mu rubyiruko. Avuga ibyamubayeho yasabye kutamenyekana ku bw'umutekano we.
Mu bana bato barakundana ariko abantu bakuru ntabwo bishoboka. Nje niko mbibona kuko nje ubwanje nigeze kubwira umukecuru mu buryo bwo gutebya. Nabwira se umukecuru je kubona ukabona nkuzaniye umukobwa w'umuhutu. Arambwira ati nyine nta kundi nabigenza ariko wabunzaniye inzigo.
Uyu nawe yatubwiye ko hari biziho
nzi umukobwa akundanye n'umuhungu igihe kinini. Umunsi yafashe gahunda yo kujya iwabo, ise yamubajije ati se uyu muhungu nuwo kwande? Ise asanga azi iwabo uwo muhungu kari abahutu. Icyo yamukoreye se amubwira ngo ntuzongere kumugarura hano, kandi umukobwa we n'uwo muhungu bari bamaze gutangira gupanga ibirebana n'ubukwe. Kuva umunsi nibwo byahagaze nyine umukobwa ashakira ahandi.
Ingingo y'amoko kubera amahano yateje mu Rwanda yaraciwe mu ruhame, ariko mu mutima hashobore kuba ari kure koko. Uyu mu ntara y'Iburengerazuba mu kwa 7 kwa 2015 yatangaga ubuhamya ku byabaye muri 94.
Bavandimwe bacu ngo twagize ibyago dore gacaca yaberaga ha abahutu batwe imvare. Babare mu babare. Babare ni bagize. Barire. Nukurimo kusuka babare ndi n'umusaza.
Nubwo ari ingingo izira kuyiganirira habona mu buryo bwatuye ahanini bamwe banga gushinjwa ingengabitekerezo ya genocide n'ibindi byayikomokaho, uyu musore duhimbye nshaka batenda yemera ijwi rya Amerika ko yakundanaga n'umukobwa badahuje ubwoko, yadusabye ko ijwi rye ryahamara umwimerere.
Yewe nakundanye n'umukobwa none ngeze kuri université nawe yararangije secondaire icyo gihe araza arambwira ati rero ati bya bintu ati ndabona bitari gukunda. Ndamubaza se byagenze bite, arambwira ati ntureba umugore wa anko yaje aza mu rugo arababwira ati uyu mukobwa ari gukundana n'umuhungu. Atubwo nawe urabyumva, mbega atubwo nawe urabyumva. None ndamubaza ese wansobanuriye neza ushatse kuvuga iki? Arambwira ati nyine atubwo tarya ntiwambwiye ko wavukiye ngiburasirazuba ikibungo. Atubwo nyine atubwo nawe urabyumva ati nyine yazanyemo bya bintu bya moko n'iki.
Amoko abyaye amahari nshaka batenda yasigaranye ishavu.
Mu byukuri genocide yabaye mfite imyaka 5, we noneho yavutse 94, genocide isa niyarangiye. Urumva ko ari ibintu yumvise nawe ntabyazi uko kugenda bihabwa n'ababyeyi n'abantu bakuru n'iki. Yarabitoye. Byarambabaje cyane rero kubona umuntu mwana ukiri muto mu byukuri umunyarwanda, turasa tumeze kimwe, turya bimwe, dukora bimwe, dutuye hamwe, twize amashuri amwe, twagize gute kujya kumva nkumva arambwiye ngo amoko ngo ibiki. Numvise mbabaye, numvise ari ibintu bitumvikana.
Ibibazo by'imibanire isa n'idashoboka kuri bamwe hagati y'abahutu n'abatutsi mu Rwanda. Abakiri bato basanga nyirabayazana ari abageze mu zabukuru banyuze mu mateka sharira ya genocide. Umwe mu barokotse genocide ni mama w'abana batatu.
Bavuga ko byoroshye mu Rwanda kuba bavuga ngo umuhutu n'umututsi bagiye kubana, nubwo bitagaragara ari nacyo kibazo gihari. Abanyarwanda ntabwo babigaragaza hanze. Inama y'umuryango iraterana bakanakugira inama. Hari n'ushaka kukubwira ati kugiye kuvanga imiryango bibaho, biracyahari uretse ko birimo kugenda bicika ugereranyije na kera.
Abageze mu zabukuru babonye amahano ya genocide by'imibanire babyumva bitandukanye. Ikimironko mu mujyi wa Kigali mu mudugudu w'abashesha kanguhe barokotse genocide. Uyu musaza yemeje ko nta mukobwa mutasigaranye ngo abe yamushyingira.
Ubaye umufite ubu ngubu wamushyingira umuhoto?
Oya, oya, sinamushyingirayo, sinamutangayo cyangwa fatwaho.
Atandukanye ariko n'umukecuru umuturanyi we.
Nta muntu dushaka, nta mututsi, nta mutwa turashaka kutuba mama. Twese tukaba abanyarwanda. Bya bindi bya kera ngo ni umuhutu n'umututsi n'umutwa bikavaho.
Ufite abakobwa batoya?
Oya.
Ubaye umufite ubu ngubu wamushyingira umuhoto?
Namushyingira. None se umwe n'ubwiyunge dushaka ni iki?
Ibivugwa n'uyu mukecuru birahura n'ibigaragara muri imwe mu miryango yagiye ishyingirana, kandi bamwe barahemukiye abandi ugasanga babanye mu mahoro.
Aho tugeze ntabwo turi perfect, turagera mu gukiranuka ariko turi mu gukira neza, turagenda turi mu rugendo. Uravuga uti hari abagabo n'abagore bakibuza abana babo gushakana, ntabwo njye byantangaza kuko abo babibabuza bafite ibikomere ntibarakire. Ariko hari n'abashakana, hari abo nanjye nashingiye. urumva rero n'urugendo.
Uwo ni Bishop John Rucyaha na Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda asubiza kuri iki kibazo cy'imibanire idashoboka kuri hamwe na hamwe kuberamo ko abakiri bato babwiye ijwi rya Amerika ko bigoye ku Ubumwe n'Ubwiyunge bwagerwaho ku gipimo cy'ijana ku ijana.
Ni ukuvuga igihe kigera turimo azaba yo bantu basigayeho bakuru, ntekereza ko n'ubundi bizafata igihe kitari gitoya kugira ngo Ubumwe n'Ubwiyunge ijana ku ijana bibe bihari. Nkanjye icyo nakubwira, mfite umukobwa dukundana tudahuje ubwoko kandi turakundana, keretse nabwo ntihazi n'ibyo by'ababyeyi.
Mu bushakashatsi buheruka bigaragara ko byibura 95% kw'ijana batewe ishema no kwitwa Abanyarwanda, bugaragaza kandi ko 97% bemeye ko ubwiyunge bwongereye imibanire, mu gihe 83% bemera ko bakoze genocide kandi biyunze. Nubwo biri uko, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko Abanyarwanda bagera kuri 22% bashobora gukora genocide babonye urwaho, hari kandi 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko, abandi 25% baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide. Umurongo Leta y'u Rwanda ihagazeho kandi bigoye kuba yateshuka nuko abenegihugu bakwibona mu Bunyarwanda kuruta kwibona mu moko. Ehe, kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.